Remember where you got it from. Zambian music published, no it's C.O.
You see, but true. The man is jazz. Cause kuno chimo na selo. Life yadi kosa last niku wadina selo.
Sorry sir, na chilala letina. Ishota food bendi na chibanda betinga. Mwadishiva life kalash ni survival. No two months, kuno insale is the big arrival. Food na chila chupa, kunshwa kupona mapepa. Kaya mufi ashpoga, tekwa mkweleka kemba. Ero nga ni mzima yadi kwa chapo bibia. Ninacha teke la mfidwe fika mbibila. College life yadi afya koso ni motula pose fitabu wala nshako. Baby, ne kufika kuchimo lao. Kai kuno wa magaiwe kala tisingo mayo. Shkula chila tisikule kia kunongo. Fide wapita college pa kuika la puropa. Manje kuno chimo na selo. Life ya likosa lasti kuwa dila selo. Student life ya mpesha. Yense fio kudemba no kuladesha. Machop taya mone kukuna kafe. Loni shneka na livele no kurapa fie. Bafuti kani popo kapoka school life. Frenchy Pepsi ye o the shoe size. Kalash tuba mande paka chine. Friday mba mkona tondolo ndole la wile. Okay, university ya last. Ya last, ya last. University life ya last. Ya last, ya last. Okay, college life ya last. Ya last, ya last. Imakuma college kwa last. Kwa last, kwa last. Ala yadi kosa jane ya kukwata tigiri. Tulala zilo wanu tweeting ithiri. Do wako kolo kutumona kwa maimpuloya. Tulapivo kukwata kofe tipuloma. Dimo kula bad mwadila wako kasku. Fila stika tulivantu that's true. Limo pati esti na death tuladiapu. Tutia papadi endi na makula baso. Okay yadi lwala po college life. Fuma kumoshu wa isa mone filaiti. Kuno vala pena wafurunga na polasti. No tubu fiawe kalash life ya niva nasty. Kuno walopwa walopwa magaigai. Waba vyo kushumfa can't wait to say bye bye. Cause kuno chimo na selo. Life ya nikosa lasti kuwa nila selo. Student life ya mpesha. Yense fio kudemba no kuladesha. Machop taya mone kukuna kafe. Loni shneka na livele no kurapa fie. Bafuti kani popo kapoka school life. Frenchy Pepsi ye o the shoe size. Kalash tuba mande paka chine. Friday mba mkona tondolo ndole la wile. Okay university ya last. Ya last, ya last. University life ya last. Ya last, ya last. Okay, college life, ya last. Ya last, ya last. Imakuma college kwa last. Kwa last, kwa last. Imakuno ni kwa last.
Chile the great.
Kuno ni kwa last.
Seven bros.
Imakuno ni kwa last.
DJ dude.
Yeah, kuno ni kwa last.
Coach
yeah.
Kalenga. Yeah. Move and command ya. Spal.
Managers KG.
You see, okay.
Genius the Great,
Mateo, DJ Ultra,
Hammond Music Production.
Remember where you coming from? Zambian Music Published, that would C.O.